justice for all, rise never fall. Remember all the members in the jungle, we salute them all. Yuga baka 18, kima dawa dawa crew.
Wana inji kila semu zote wana tukungiza.
Mgana number one.
Wana inji kila semu zote wana tukungiza.
Kakuleka mani.
Wana inji kila semu zote wana tukungiza.
Semu tunapiga, adui tunapiga, amani wanapata.
Northern, Uganda, Southern, Sudan, Central Africa, Somalia, Neo Sisi. General Museveni wana kupongeza, even in heaven he wa with power. General Mohozi salute and respect, Peter Elguero, big up Safandi. Brigadier Kayanja Fosco Kontuko Commander. Kanoro na individual kwa bato group KD ne chintu chiriyoke.
Yo, we are hotter than fire, Fande Sesanga, yo, ever ready state. Shukurani sana, Afande Rukundo. 17 to 51 commanding officers, up to your office of PC. Civic Department, Adjutant Mambo Power Sana. BGRCM, Afande Simba Dogo. Masame Gas Chief Kulak, Mambo Power Sana.
Wana inji kila semu zote wana tukungiza.
Mgana number one.
Wana inji kila semu zote wana tukungiza.
Kakuleka mani.
Wana inji kila semu zote wana tukungiza.
Semu tunafika, adui tunafika, amani wanapata.
We move, we groove, we crawl, we fight them, our enemies are real Shabab. We put them at auction because we trained hard. In the field we fly our flag high until the sky. Black, yellow, red, all the time I fly high. Treat and feed the civilians and give them life. Stretch one from all the corners and now they're in class. With the touch of peace and different can kiss. On all your PDF tackies in the field, they're so unique. Boom!
Wana inji kila semu zote wana tukungiza.
Uganda number one.
Wana inji kila semu zote wana tukungiza. Wana inji kila semu zote wana tukungiza.
Semu tunafika, adui tunapiga, amani wanapata.
Ini tagi tikisi from logistics. Signal department, intelligence department. Engineering brigade, moyu brigade. Kirali brigade, air defense. Juma najua kumbo najua juwe na choma sukari. Infanturi mwendo kwa atwa. Marine tujabe, special forces, we are the commandos. Medo commande ni chifa na tuvarisa. Cause you are the professional force in Africa. Everywhere we fight, we are the winners. Soon as you're on the ground, people feel proud when we are around. They feel our blood do for us in Walai. Tunaokoa wananchi kwa mahali ya hatari. Africa ni union with the UN. It's the best of sanctions in all the Tamuzi. Chupote Ethiopia, Kenya na Burundi. You are all heroes. Maripo ni Mungu, uko mbinguni.
Wananchi kila semu zote wanatupongeza.
Ngana number one.
Wananchi kila semu zote wanatupongeza.
Kakuleka mani.
Wananchi kila semu zote wanatupongeza.
Semu tunafika, adui tunafika, amani wanapata.